oluyimba luyimba kimanyi nange sirwango nnyo nabadde ndoboddeko omwoyo wa mukama naagaana njaddoogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde luveeko ogweterwa abadde lulwo muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muzuukuke omusiri guno ogwetaaga okukola ngamba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri tidde ennyumba enaatugira namba muzuukuka bange mwanguwe mwanguwe kaleediyo twalina kamu fenna ne tweyiwaoko leero tulina ziwerako fenna twevumira oko notalanga bya munne bwabiranga assaako ebirala ate nakkaatiriza temugenda ne walala muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muli ku ki ettooke lino lyetaaga enkondo n'emmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri tulina gye twagenda okusaba musumba yabuulirira ddala bye yayogera by'amazima fenna ne tukomwako bwe yamala n'abuuza baliweeyo abakomeddwako ne tuwanika emikono waggulu yayogera n'emmeeme bwe yamala n'atutegeeza ty'okufuna ku kyabuulidde buli omu mitwalo eneena nze ne filipo tetwazirina omukisa ogwo ne tugusubwa muzuukuke muzuukuke ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukoola bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko waliwo omusumba gwe nnawulidde ng'awa obujulizi mu banne tekatonda muwadde omukisa alina ennyumba emunyonyo ekaza ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka b'olaba ekkanisa ye esabiraawo mu muyembe kwegamba atata nakuswala okupaakingaawo emmotoka ye baayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu bagwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira mukama ennyumba ye muzuukuka bange mwanguwe ettooke lino lyetaaga enkondo munzijukize ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo sawula ebyambalo yabirina nga n'eggoliyasa alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mu biwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye owa bishopu sibuganye naye ne ssenyiga n'alemerawo jabyogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde biveeko ggwe tebyabadde bibyo muzuukuke muzuukuke mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola bataata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri katemba mu kkanisa asukka basumba abafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana gatali mubbi bakuumira ki waliwo nnaaba balina naye ng'olaba bansonga ne bano bonna batandika gamba tukufudde mugendo najine emizimu gye tugoba bwe tugiwa n'obuzindalo eno bwokubuuza nti ovaawa otigunayogera mazima yongera n'obuuze linda kegulikamba nti uwoye muzukuke muzukuke mukwate kumbi abange tukole tabegwanga mutandike etoke lino lyetaaga enkondo nambi omwala guno gwetaaga okugogola wakyali yesuubi mutandike bataata beggwanga